avuma ingoma nawulapho ushaya ingoma yohlala labo bashaya ingoma bethi zasha zaveleta kwaba mnandi kubo bonke abantu eSouth Africa yohlala labo bavuma ingoma bethi zasha zaveleta kwaba mnandi umhlaba wonke avuma ingoma nawulapho uvume Sejabulo, ngoba ngisesontweni ushumayeli, uma simhlabe kule. Jabula shaya ingoma nami, awukwazi lapho izwi. Nawe lapho ushaya ingoma, siyohlala labo bavuma ingoma. Wale mpilo esiphila le mhlabeni yashesha. Sishakulu kondlula zonke izinto Nawe lapho ushaya ingoma Siyohlala labo bavuma ingoma Wethi washa umfoka umalokezi Lakele imtoti bonke bavuma ingoma Nawe lapho ushaya ingoma
Shining gold.